Yeah.
Nelson and
Ben. Yeah, yeah.
Nasha Travis.
I'm a wifey material. Figure time will come a Oreo. Always solving the position.
Yeah.
Hi, Nelson, I'm baby.
Uwe ni mtoto mali saf, bata tredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe. Mtoto mali saf, bata tredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio catch up. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke. Mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio catch up. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke. Mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Subscription on the daily. Kama body moving crazy. Ukigusa monthly salary. Ukizidi pia upgrade bonus. Nails and makeup check. See, I'm the type you wanna spend on me. All of them cards on deck. Anasema he wanna let me down, down. Spin me heel round. Feeling me me hujitai, no doubt now. I'm the one you want.
I'm a wifey material. Figure time will come a Oreo. Always solving the position.
Yeah.
I'm Anson, I'm baby.
Uwe ni mtoto mali saf, bata tredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe. Mtoto mali saf, bata tredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio catch up. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke. Mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio catch up. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke. Mbio mbaya hadi usukani. Shika, paka, power. Chance ni moja nikiishike na pagawa. Maisha tisa na iya kwake kwa saba. Nduru highway na hii road si barabara barabara. Gym kwa kitanda ndo kile zoze kudance. Sister mawagi dondo kine pige madasta. Kame nona 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 nona. Ovi ovi asiwai kuja matanga.
I'm a wifey material. Figure tamu kama Oreo. Always solving the position.
Yeah.
I'm Anson, I'm baby.
Uwe ni mtoto mali saf, bata tredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe. Mtoto mali saf, bata tredu kinipe. Kula do kinipe, kula do kinipe.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio catch up. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke. Mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.
Lazimo bend angles, ndio catch up. Lazimo none nyuma.
Ukini finance.
Unatoa viandani, sheke. Mbio mbaya hadi usukani.
So you are mini high class.